mukazi wange bwafiridde omubeezi tubeera tunyumya mu lusuku awazivu nambotolere ekyamaati yakusika nti mujjewo oli abadde lutabula kwagala ne bulungi awaddali nakwekeka yantegeeza bwanjagala ennyo okukamala kyavudde ansigulirawo enkombi eri erutabula yaŋŋamba olumbe nti lulumala okulwabya kiwayite ennaku anaabeere nwange enjambuliriza nga n'amameeme gakuba naye tematema asiima ennyo obutemu bwe naye tetegula nga nyumiza mugemeka olwamala akaboozaako ne musiibula ne mulagaana olunaku olw'okudde okumulaba nagenda nkirowooza mugeru okufa atyo enneesalirawo kali butemu okumuleka eriomulungi mukyala mugerwa kati namwandu bambi webale kundaga amagezi go wegakoma okutta mugerwa nyongedde okusanyuka kindaze buli kwanayo omundi nange bwendiba wotidda mugerwa eyakujjayo mbazadde nze yakusanga ku ssebu kukulu terulikya kale oli mutemu ebbaluwa wagifuna olaba tosaasirana bwana bwo buto buti wotidde mugerwa gwolinako amabujje kigambo kya nnaku kukakasiza wazoola wuyo okyali muto gwolifuna akuganza ndikuwonerawa omutemu omutendeke abantu bangiko abatakumanyi butemu bwo omumuwoonoonyakuolituga mu maaso ekyo ekitimba ky'omwotugira abasajja ninga kiwonye mmaliddewo sikyadda toddanga munaku otuma eno bantu wange n'abantu b'otuma mbawonyeza okutayira buli omwalekerere munneewo emirembe gye tewali kitalema kulemeddwa ngukooye abaagalwa nkomyawo ebyensi tebikoma buli omwandabira abeewaabwe kwayeri
www.mp3ugandanmusic.com